muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda kugera saa 2 ijoro, kandi mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ndabashuhuje mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi. Mukanya ni ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Juti zacu, mbere yuko dutangira ikiganiro cyanyu muri Isanga, Amerika mbanze babwiriye inkuru ya Perezida wa Repubulika y'u Burundi Petero Nkurunziza wateye igikumu ku ibwirizwa shingiro rishyashya ryemejwe na kamarampaka ya rubanda ku itariki ya 17 y'ukwa gatanu gushize. Umuhango wabereye mu ngoro y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi iri mu mujyi wa Gitega. Nyuma yawo Perezida Nkurunziza yagiye ku mutumba witwa Bitare muri komine Bugendana ya Gitega. Yahavugiye ko ataziyamamaza mu matora yo mu 2020. Ni kumwe mu bavugizi be Jean-Claude Karerwa amaze kubibwira ijwi rya Amerika ishami ry'Igifaransa. Noneho muri Isanga, kuzungura mu Rwanda abarundi babyita gutorana. Itegeko ry'u Rwanda rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranwe, impano zitanzwe cyangwa zakiriwe mu rwego rw'umuryango n'izungura, nk'uko ryagiye rivugururwa, rigiye kuzuza imyaka 19. Ryemejwe bwa mbere mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'1999. Ubwo riherutse kuvugururwa bwa nyuma ni mu 2016. Bwa mbere mu mateka y'u Rwanda iri tegeko ryahinduye, ahubwo umuntu yavuga ngo ryaciye umuco wariho. Rivuga ko n'umukobwa ashobora kuzungura kwa se, n'umugore ashobora kuzungura umugabo bashyingiranwe mu mategeko. Twibukiranye ko izungura riba ari uko nyiri umutungo yitabye Imana. N'iri tegeko rirabisobanura. Haguruka, umuryango uharanira uburenganzira bw'umugore n'ubw'umwana yagize uruhare runini mu nyigo n'itora ry'itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranwe, impano zitanzwe cyangwa zakiriwe mu rwego rw'umuryango n'izungura. Mu myaka 19 rimaze, ni iyihe ntambwe imaze kugerwaho? Twatumiye Maître Munyankindi Monique uhagarariye Haguruka mu rwego rw'igihugu kugira ngo atwungure inama. Maître Munyankindi, muraho, murakomeye.
Turaho.
Mbashimiye cyane rwose uyu mwanya muduhaye, ikaze rero mu kiganiro muri Isanga.
Yego.
Niko se Maître, iri tegeko ryahinduye umuco w'abanyarwanda kuva babaho, si nka revolisiyo?
Kuba icyari iri tegeko ryaje ritari risanzwe ririho, ryaje nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ni nka kimwe mushaka kubyita nka revolisiyo, ariko byari ukugira ngo amategeko ajyane ndetse n'andi mabwiriza mpuzamahanga yari ariho avuga ko umugabo n'umugore bareshya imbere y'amategeko, kugira ngo umugore nawe agire uburenganzira bungana imbere y'amategeko kimwe na musaza we ndetse n'umugabo. Uko amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwagiye rushyiraho umukono, nayo ubwayo yarabivugaga yuko umugabo n'umugore bareshya imbere y'amategeko, ariko ugasanga amategeko y'u Rwanda ntaho byagaragariraga ko umugabo n'umugore bareshya, ahubwo wasangaga umugore agikandanyijwe.
Ariko rero nyine tutirengagije n'umuco w'u Rwanda, kumva ngo umukobwa azunguye kwa se, kumva ngo umugore azunguye umugabo, ibyo byari nk'ishyano?
yari nk'icyano mu muco w'abanyarwanda ariko byari ngombwa ko nabyo bibaho kuko icyagaragaye nuko ari umukobwa n'umuhungu bose bashoboye kimwe ariko ibyo ni bya bindi bya bitekerezo bya bijyanye n'umuco bitakijyanye n'igihe aho usanga n'ubu ngubu nk'umuryango waguruka mu nshingano ya mbere ujyaho wabigira ngo ugaragaze yuko n'igitsina gore gifite ubushobozi ishobora kugira icyo gihindura mu mateka y'igihugu ndetse n'umugore afite ijambo ashobora no kuba umunyepolitike ndetse akaba yajya n'inama kuko bitari biteganyijwe icyo rero niba twaraguganaga ishyaka ryo kugira ngo umugore nawe agire umwanya muri gahunda za leta ndetse ashyirirweho n'amategeko amunogeye ntabwo rero twumva ko yaba ishyano ahubwo byari ibintu bisanzwe byo kugaragaza ko umugore ashoboye nawe kugira ngo abashe kugera ahagera avaha kandi agaragaza umusanzu we mu iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda nk'abandi basaza bye.
Hagati aho twibutse abatwumva ko haguruka umuryango rero uharanira uburenganzira bw'umugore n'ubw'umwana yavutse mu 1991 sibyo metre?
Yego nibyo rwose.
Nuko ubu rero iri tegeko rimaze hafi imyaka 19 izuzura mu kwezi kwa 11. Ubu ngubu imyumvire yuko umukobwa azungura kwa se ndetse no kwa nyina, kuko iri tegeko rirabivuga ko umwana w'umukobwa ashobora kuzungura ababyeyi be bombi, babyakira bata abanyarwanda, ubu ngubu bimaze kugera hehe?
Imyumvire imaze kugera ku rwego rushimishije kuko n'abagore ubwabo mbere nabo ubwabo ntumvaga ko bafite ubwo burenganzira, ariko nk'umuryango uhaguruka mu nshingano yacu no kwigisha amategeko. Iyo itegeko rije riba rije gusubiza ibibazo biba biri mu muryango nyarwanda, ndetse bamwe bakaba bagifitemo ibitekerezo by'uko riba ryaje ryabyoroheje ibibazo bihari gishaka uburenganzira umugore cyane, abandi bakavuga bati ni ikibazo abagifite ya myumvire ikiri hasi. Ariko nk'umuryango uhaguruka mu nshingano yacu, kubera ko akazi kacu ntabwo ari ukuvuga ngo amategeko yagiyeho turarangije akazi gusa, dukoze ubuvugizi amategeko meza abereye abanyarwanda agiyeho dufatanyije n'izindi nzego, icyo tuba dusigaje dukora kwigisha kugira ngo umuryango nyarwanda umenye impamvu y'itegeko kandi na buri wese amenye uburenganzira bwe, bigatuma na wa mugore amenya yuko kujya mubare mu rutonde rw'abazungura atari icyaha, atari no kurenga ku muco, ahubwo ari uburenganzira ahabwa n'amategeko, ahabwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda twitoreye mu mwaka wa 2003 nk'uko ryavuguye kugeza ubu ngubu, ndetse n'andi masezerano mpuzamahanga. Icyo ni cyo kintu cya mbere dukora.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuzungura mu Rwanda ibyo mu Kirundi bita gutorana. Kuri telefone dufite Ruhurwinda. Ndumva uyu muntu atari yasamaye, ntabwo nzi ibyo arimo. Ijwi rya Amerika twikomereze. Metre Munyankindi
Karame,
iri tegeko rivuga yuko umugore uzungura umugabo waba barashakanye mu buhe buryo?
Uburyo hari dusigaye dufite uburyo bwo gusezerana busigaye ari uburyo bw'ubutatu. Hari ivangamutungo rusange, hari ivangamutungo muhahano, hari n'ivanguramutungo risesuye. Ni ukuvuga ngo umugore wasezeranye ivangamutungo rusange, ubwo nuva ngo wa mutungo w'umugabo wose awufiteho uruhare
kimwe n'abana
ajya hamwe n'umunini muri rwa rutonde rw'abazungura bahoraho kimwe n'abandi babandi rwa rutonde ruhoraho rw'abazungura. Ariko yari muhahano icyo gihe nuva ngo baba basangiye wa mutungo bazashakana, waba undi muhahano awufite uburenganzira 100%. Ariko yari ivanguramutungo risesuye, ubwo nta burenganzira bafite kuri wa mutungo w'umugabo, ahubwo nta nabwo nazungura umugabo we, ahubwo icyo akora kiri ku mugabo amuhaye nk'impano.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu se noneho gusezerana mu mategeko abanyarwanda barabikangukiye cyane ku buryo nta bantu benshi bakibana gusa batanyuze imbere y'itegeko.
Abanyarwanda barabikangukiye cyane, ariko hari naho usanga mu duce tuna tumwe tw'igihugu usanga uwo muco, kubera umuco waho wo gukunda kugira ubuharike, hari aho abagore badasezerana, ariko naho ni hake bisigaye. Ariko haguruka ndetse n'izindi nzego za leta bafatanyije, icyo dukora ubukangurambaga kugira ngo umuco ushoboke ushire, ndetse n'aba bagore basezerane bagire uburenganzira ku mutungo nk'uko biteganywa n'amategeko. Uretse ko niyo umugore ari muri rwa rugo niyo yaba atanasezeranye, hari itegeko nimero 59 ryo muri 2008 rimuha uburenganzira ko na wa mugabo najya gushaka undi mugore agasezerana, wa mutungo bari bafitanye awufite uburenganzira icya kabiri, kuko nawe aba yaragize icyo akora muri urwo rugo.
Mu yandi magambo, ntabwo ari ukurata u Rwanda, ariko rero nkurikiye neza ibyo umaze kutubwira, ni ukuvuga yuko u Rwanda noneho rwahagurukiye koko gushyiraho uburenganzira bw'umugore rukabishimangira kurusha mbere. Ntabwo ari mu rwego rwa politiki gusa.
Ntabwo ari mu rwego rwa politiki gusa, ahubwo twarenze inzira ya politiki. Politiki zagiyeho zari nziza, ahubwo nza politiki zifasha ko hajyaho n'amategeko asubiza umugore agaciro. Icyo u Rwanda rwakoze ni ugusubiza umugore agaciro kugira ngo agire uburenganzira nk'abandi banyarwanda bose.
Niko se Maitre Munyankindi bivuga ngo umugore asubizwe agaciro, ni ukuvuga ko na mbere yari agafite? Rero
na mbere mu muco w'Abanyarwanda yari agafite. Ujye mwibuka ko mu mateka y'u Rwanda iyo umwami yimaga yimaganaga na nyina,
akitwa umugabekazi.
Iryo rero ni ijambo umugore uyu munsi icyo bakoze ni ukumusubiza ka gaciro yari yarambuye, kuko n'ubundi umugore yagiraga agaciro. Umubyeyi w'umugore iyo bakuvuga ngo ukurusha umugore akurusha urugo, bivuga ngo ufite mutima w'urugo, ufite umugore muzima waba ufite urugo rwiza. Kuki se umwami yajyaga kwima akimagana na nyina ntimane n'umugore we, ahubwo akimana na nyina umubyara akaba umugabekazi, akaba umujyanama waho hafi
wa mbere
urumva rero ni ikintu gikomeye, n'agaciro umugore afite mu mateka y'iki gihugu.
Kereka ku mutungo gusa,
kereka ku mutungo, ariko ka gaciro yari asanzwe n'ijambo yari afite yahawe ibikurenza ku ijambo, agira n'uburenganzira ku mutungo, afatwa nk'umwana kimwe nk'umuhungu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aho ngaho ukuntu umwana w'umukobwa afite uburenganzira bwo kuzungura nawe, twakwibutsa hari yuko ari ingingo ya 54 y'iri tegeko ribivuga, riti abana amategeko mbonezamubano yemera ko ari abo wapfuye bazungura ku buryo bungana nta vangura hagati y'umwana w'umuhungu n'uw'umukobwa. Radio Ijwi rya Amerika, yego.
Itegeko ryaje ribisobanura neza. Akaba ari nacyo tunishimira nk'umuryango waguruka mu byagiye bigerwaho kuva umuryango washingwa kugeza n'uyu munsi, ko umugore yagize ijambo kandi akaba anazi no guharanira uburenganzira bw'uyu munsi.
Hagati aho ariko haguruka, nubwo yego abayigaragaramo cyane ari abantu bize amategeko, ntabwo igizwe n'abanyamategeko gusa.
Umuryango waguruka ntabwo ugizwe n'abanyamategeko gusa, tugizwe n'abandi bize indi mirimo, tuzigiramo n'abacungamutungo, tugiramo n'ababusikologe, ingeri zitandukanye. Umuryango waguruka n'abanyarwanda bose, ukeneye kuza gutanga umusanzu w'umuryango waguruka winjiramo, kuko natwe tuba dukeneye ko imbaraga zose tuzihuza, hakaba iz'amategeko, hakaba iz'imicungire, kugira ngo n'umutungo dufite tubashe kuwucunga neza.
Maitre Munyankindi Monique niwe mutumirwa ahagarariye rero haguruka mu rwego rw'igihugu, haguruka n'umuryango uharanira uburenganzira bw'umugore n'ubw'umwana mu Rwanda. Kuri telefone turi kumwe na Leonidas. Leonidas we?
Ntabwe.
Ufite akabazo?
Yego, ndafite ifezikiriza ariko kandi ndafite n'akabazo.
Yego.
Kuri iryo tegeko Munyankindi ariko aravuga ryoba ryaratowe mu Rwanda, ubwa mbere ashyikirije yuko umenga umugore yoba yari yarataye agaciro, ariko ntibirabye umugore agaciro ntiyigeze agatakaza, kuko nk'uko yari karabivuga n'ubundi urugo n'ubundi urugo usumbye umugore n'ubundi agusumbye urugo, kuko niwacunga umutungo wo mu rugo. Ariko uvuze ko bamusubiza agaciro kubera agiye gutorana kwa se agatorana no kwa nyina, niyo mbona umenga ngahoye mu barimwo akarengane. Nagira mbaze rero nimba n'umuhungu baratoye mu iryo tegeko ko yoba ashobora gutorana kwa se agatorana no kwa nyina, kuko niko barukungana ahubwo baba basumbasumbanishije.
Ye, urakoze rero ni dasuwe.
Ndabakengurukiye nanjye ku ijwi ry'Amerika.
Metre Munyankindi, gutorana rero nyine nkuko twabitangiye tubivuga niko kuzungura. Yego. Nuko ubwo rero ati umuhungu
kuzungura ku ruhande rwo kwase no kuri nyina.
N'umuhungu afite ubwo burenganzira dukurikije iri tegeko yewe.
Arabufite. Uri mwana wese. Uri mwana wese afite uburenganzira buzungura ababyeyi be bombi.
Yego.
Niko bimeze.
Ye ndibwira kuko yaratangiye kuvuga ngo nakarenganye no kuvuga ati buri umu
itegeko rya bisobanura rya 54 bavuze uburinganire bw'abana mu izungura. Abana amategeko mboneza mu bana yemera arabo wapfuye bazungura ku buryo bungana nta vangura hagati y'umwana w'umuhungu n'umukobwa.
Ye
nuvanga uruhande agomba kugera urutonde rw'abazungura niba rurimo kuri urwo ruhande kwa nyina ari nyina wamubyaye arazungura nawe arajya hamwe n'abandi azungure nyina. Niba ari ku ruhande rwase arajya hamwe ku ruhande rwase nabo azungure.
Radio Ijwi rya Amerika, kuri telefone turi kumwe kandi na Pacifique. Pacifique,
babuke
akabazo kawe.
Eko nanjye nagira mvuge ku cyo bijyanye no gutorana kw'abakobwa cyangwa abahungu. Nta rero jyewe arakango nongono novuga yuko nari ifise kuri bijyanye no gutoranya nk'uko tubona yuko menga hari hakantu novuga yuko barenganije ku muco wa kera twari dusanzwe tuzi, kuko nkabona menga nk'ibyo baba barazanye byo gutorana ku bakobwa nobona yuko ari nk'umuco wo hanze mu bazungu baba barazanye bagiye gusubiriza umuco w'abanyafurika twari dusanzwe tuzi. Umuntu rero akaca abaza ati noga aho ntibabona yuko umuco wa kera w'abasokuru wa kera ko tubona abahungu aribo bari batorana mu gihe umukobwa we yavuka akagenda yamara kujya kuba kugu y'ubuzima bwiwe bukarabwa n'umugabo wiwe aba asanzwe amufise cyo kimwe umuntu w'umugabo akari waraba ubuzima bw'uwo mukobwa akaba n'ubuzima bw'abana bamukomoka ko umwana agatorana kwasa. Aho ntibabona yuko hari hakantu boba barakuye ko ku muco wa kera, mu gihe uzosanga amenga umuco wa kera bazaba bariko baramera nk'abawibagize. Nkaca rero ndamubaza ati mbega ko kuki boba baratoye iryo tegeko, hari ingorane ryoba ryari riteye mu gihe kera aho twari dusanzwe tubona byari bimeze gutyo? Oya, hari agahatse koba kari gateye cyangwa hari ingorane ryari riteye?
Yego,
cyangwa kuba bariko barakuraho umugenzi wa ba kera ho ntibabona yuko bariko bazana umugenzi wo hakujya mu bazungu, ntibabona yuko boba bariko baribagiza umuco wacu ariko barawibagiza bawutitura bakateza imbere umuco wo mu bazungu biyo hakurya bo hakurya y'amazi.
Pacific,
iyo rero nkabwe
ye wahindiraho ngaho hanyuma Metre Munyankindi akagusubiza. Ye urakoze.
Sawa.
Yego,
arakoze Pacific. Icyo numvise avuze nuko agaragaje yuko ngo mu muco hari icyo twirengagije ku muco. Umuco ubaho kandi ukagira nawo uburyo ugenda wevura iwa hakabamo revolution mu muco, kandi tukareba ibyiza dutira ahandi bishobora kudufasha. Itegeko rero ry'izungura mu Rwanda ryaho muri 1999 ryaje rigukije gukemura ibibazo byari bihari nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Niko ko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi hari abagore bari bamaze gupfakara ndetse n'abana b'abakobwa bari bamaze gupfusha ababyeyi bagasigara, ariko nta tegeko ry'u Rwanda ribemerera kugira uburenganzira kuri ya mitungo y'abagabo. Umugore adashobora kugira uburenganzira ku mutungo w'umugabo we, umukobwa nawe adashobora kugira uburenganzira ku mutungo w'iwabo kubera yuko byitwaga ko ari umukobwa atari yemewe mu izungura. Itegeko rero mu Rwanda ryaje rigiye gukemurira ibibazo byari bihari bya nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, kugira ngo abagore nabo babashe kwiteza imbere. Kwa dufite umubare munini w'abapfakazi ndetse n'umubare munini w'impfubyi z'abakobwa zari ziraho zidashobora gucunga imitungo y'ababyeyi babo. U Rwanda rero rukiraho amategeko kuri ibibazo abanyarwanda bashite ukanayashiraho kugira ngo akemure ibibazo bihari muri ako kanya kandi ibibazo byarakemutse wa mugore agira umwanya nawagira uruhare mu iterambere ry'iki gihugu kandi turanabyishimira ibyo twagezeho ntabwo kumva ngo umutungo w'umugabo w'umugore umugore araho yapfakaye barumuna b'umugabo baje kuzungura umutungo we n'abana be baviriyemo aho kubera wenda yasigaye wenyine cyangwa asigaranye n'abana b'abakobwa kuko umukobwa adafite uburenganzira ugasanga umutungo ugiye kwa base wabo cyangwa ku bandi bantu hirya ubwo urumva se umukobwa byari kuba bimariye iki wa muryango wabo umugabo yaravunikiye umuryango we amategeko rero yaje agiye gukemura ibibazo byabaga bigaragara iyo amategeko agiye kujyaho ntabwo bashyiraho itegeko gusa kugira ngo babigire bashyiraho kugira ngo bakemure ibibazo bihari kandi bijyanye n'igihe
kandi bizarambe igisubizo kizarambe
kizanarambe gifasha umuryango nyarwanda kwiyubaka kandi tunagendere no ku mahame mpuzamahanga tuba twarashinye kugira ngo nayajye mu bikorwa
kandi ayo mahame ntabwo ari agahato kuyashyiraho umukono nk'uko yavugaga ati mwarengagije umuco wa kera mwebwe mushaka kujya mu by'abazungu u Rwanda nirwo rwiyemerera gushyiraho ayo umukono kuri ayo masezerano nta muntu
kuri amasezerano kandi tukareba amasezerano atubereye uyu munsi niba abagore bara umubare munini jenoside irangira umubare munini wari mu gihugu wari abagore kuruta abagabo ese abo bagore bari gusigara bari aho bicaye gusa bategereje ko batungwa n'abantu ariko abagore bagaragaje ko bafite ubushobozi
harya icyo gihe jenoside yakorewe abatutsi ikirangira abagore ntibari 54% ku ijana mu muryango nyarwanda nimba nibuka neza kandi abenshi muri bo
uburenganzira agasambu iwabo ntibayagire uburenganzira hagira uburenganzira iwabo isambu iwabo ikagenda gutwarwa n'abantu baturutse i Kantarange ntagira uburenganzira ku mutungo w'umugabo we bigatwarwa n'abandi akicwa n'inzara
akambara ubusa
kandi mwabonye akambara ubusa u Rwanda rero rwashyizeho itegeko rikemura ibibazo byari biri icyo gihe gisanze iryo tegeko hari ibyo ryibagiwe rirongera rivugurura rya tegeko rishyiraho irindi tegeko rihindura rya rindi rya 1999 rishyiraho itegeko rya 2016 riza gusubiza ibindi bibazo byibagiranye mu gusubizwa muri rya tegeko rya 1999
ariko se Maitre Munyankindi nk'iki kibazo Pacifique abajije ati mwirengagije umuco ntabwo mujya muhura nacyo mu Rwanda
mu Rwanda abataremera yuko umugore afite uburenganzira bungana igihe dufite itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda no mu burenganzira bwa muntu ndetse no muri sosiyete n'imbere y'Imana tutanagiye no kunyura kuri constitution imbere y'Imana abantu bose turangana duhere naho ngaho tugere imbere y'Imana ese niba umugore n'umugabo n'abantu bose tungana imbere y'amategeko kuki umwagira uburenganzira butumba ubwundi undi akagira uburenganzira buri munsi y'ubwundi kandi imbere y'Imana tungana tukagira rero na constitution twishyiyeho y'u Rwanda itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nk'uko ryashyizwe muri 2003 rikaba ryaravuguruwe kugeza ubu twivuga ko umugabo n'umugore bangana imbere y'amategeko kandi bafite n'ubushobozi bungana bashobora no guteza igihugu mu buryo bungana icyo gihe rero ntabwo ari ukwirengagiza umuco ahubwo ni ukugendana n'igihe tugirirebe u Rwanda rurebera abanyarwanda bafitiye akamaro dusubire mu muco nubwo ngo reba kera bambaraga ishaburi dushyiraho abakobwa basubira ngo tureke umuco umuntu ajya yambara mu muhanda yambara ishaburi agende yambaye ubusa cyangwa amabere yanditse ngo ni umuco mu muco wa kera tuvomamo ibyiza bishobora gukomeza kubaka u Rwanda tukabibuza n'ibindi kugira ngo twubake igihugu tugire na sosiyete nziza
yee Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na Maitre Munyankindi Monique niwe uhagarariye haguruka mu rwego rw'igihugu hanyuma haguruka n'umuryango uharanira uburenganzira bw'umugore n'ubw'umwana mu Rwanda kuri telefone turi kumwe na Innocent
yego muraho
urahura komeye akabazo kawe kagufi
yego nano reka mbaze akabazo kanjye ariko ndashaka kubanza kumubaza icyambere
yego
aba so ntabwo mfite inararibonye mu bintu byanyishe ni ukumenya wenda untuza ukuzungura mbifitemo umumenya mike nawe nagira ngo ase nunshire muri makeya izungura ni iki cyangwa bipfuruka hehe noneho ikindi cya kabiri ndamubaza yavuze yuko ngo kera ngo bahezwaga bari bahejwe nande niba mbere barazunguraga noneho nyuma bakaza guhezwa bahejwejwe nande
nabwo aze kukinsobanuriraho icyabahejeje n'impamvu bahezwaga icyo gihe kandi mbere batarahezwaga. Icya kabiri, niba ajya kuzungura umukobwa mbere atarazunguraga, ariko ngira ngo umuryango ajyaga gushakamo ku musore aho yajyaga gushaka yahasangaga imirima cyangwa amasambu. Ni ukuvuga ngo n'ubundi njyewe wenda mbona hari byarendaga gusa. Niba imigabane iwabo yasangaga iwabo, noneho ni ukuvuga ngo ku muhungu iyo yajyaga gushakayo yayisangagayo, n'ubwo iwabo ahavuka atayisangagayo. Ariko ubu ngubu yagiye gushaka hari abashiki be n'ubundi barayishanze bakayigabana. N'ubundi ariko imbere yajyaga umugabo yose akaba ari nk'aho nawe ayikubira n'ubwo iwabo atabonagaho. Noneho nagira ngo ansobanurire ikibi cyari gihari n'itandukano kuri njyewe nabonaga byenda gusa, kubera ko ibyo atabonaga ku iwabo ariko aho yajyaga gushaka umugabo yayisangaga n'itungo yose ikaba ari nk'aho ariyo ku muhungu ari w'uyu muhungu ariwe wazunguye cyangwa icyo twita umugabo we. Murakoze ubwo ngubwo ntasobanureho. Murakoze cyane.
Urakoze nawe Inose.
Yego.
Maitre Munyankindi.
Yego.
Wamwumvise rero?
Namwumvise. Agaragaje yuko hari ikibazo avuze, agaragaza yuko ngo umukobwa yabaga agiye gushaka yazunguraga ku mugabo, ariko ibyo avuze ntabwo byari biriho mu itegeko ry'u Rwanda. Iyo yayagaye n'ubwo yabaga yasezeranye, yabaga icyo twita ngo mu Gifaransa tukita ngo ya beneficiaga, ntabwo yabaga ashobora ku izi fritieri, ntabwo yari afite uburenganzira buzungura wa mutungo. Yabaga acungira wa mutungo abana yabyaranye na wa mugabo.
Bamara gukura bakawicungira, bamara gukura bakawicungira, hanyuma wakavira mawo.
Yaba noneho umugabo apfuye atarabyaye muri urwo rugo, umutungo ugajya iwabo w'umugabo.
Ni ukuvuga rero umugore ntabwo yazunguraga aho yashatse.
Urumva rero ntabwo umugore yabaga afite ubwa burenganzira, yabaga arimo gucungira umutungo abana.
Hanyuma yabajije
umugabo yashatse,
yabajije ati izungura ni iki, bituruka he?
Izungura rituruka ku jambo nyine kuzungura. Ni itegeko baranagisobanura neza mu ngingo ya 51, bavuga ko kuzungura ni uguhabwa uburenganzira n'inshingano ku mutungo n'imyenda by'uwapfuye. Kuzungura urazungura uwitabye Imana, bivuga ngo kuzungura nta muntu uzungura umuntu akiriho. Kuzungura ni ukuzungura umuntu witabye Imana.
Ariko nubwo na kera byari
n'inshingano ku mutungo n'imyenda by'uwapfuye.
Na kera itegeko ritarajyaho mu Kinyarwanda kuzungura n'ubundi bazungura uwapfuye.
Bazungura uwapfuye niko byari bimeze, ariko icyo gihe wasangaga umukobwa iyo yagize ibyo yasabwaga yabaga afite musaza ye bamushyizeho ngo niwe uzamutunga nagira ibibazo.
Umutware w'umuryango.
Umutware w'umuryango bakagenda cyangwa abantu kuri basaza bakagenda bagira uwo bamuha. Umuryabaga mu mico y'Abanyarwanda. Cyangwa nanaruha azaza bavuga bati hariya hari ahantu ho kujya kuba hindushye, ariko abenefisiya ibyo kubamo ariko adashobora kuvuga ngo nibye.
Byakomezaga kuba isambu y'umuryango. Byo nibyo,
byakomezaga kuba isambu y'umuryango, akaba yicayemo gusa bamutunze ariko nta burenganzira bifiteho. Adashobora kwaka inguzanyo muri banki, adashobora kugira gute, ariko uyu munsi umugore agira bwene ubwo burenganzira kimwe n'umugabo,
ku buryo umutungo ashobora kuwushyira hariya ati banki dore ingwate nimumpa amafaranga nikorera imirimo,
agashyira hariya kuko umutungo icyangombwa cy'ubutaka yari mu ivanga ry'umutungo rusange, haba ariho 50% kuri buri wese. Umugabo akamwemerera, akabona kamwe akamusinyira, akamwemerera yuko bafatanya bakagira icyo ateza imbere urugo rwe, kuko umugore ashobora nawe kwaka inguzanyo kandi akanayishyurana neza.
Hanyuma rero ati kuzungura bituruka
he? Nanone wa mugore wundi ufite umutungo we ku giti cye, uyu munsi wa wundi noneho wabaga wapfakaye, icyo gihe mbere ntiyashoboraga kugira ngo abe yashaka n'icyo akora, ahubwo yagombaga kureba ngo arimo gucunga iby'abandi, aracunga iby'umwana. Ariko uyu munsi kubera ko nawe abifite uburenganzira aribye, arakamo ayaka iyo kredi agatunga umuryango we, agateza nawe umuryango we imbere, kandi n'umugabo yasize akaba ugasanga byarenze, byabaye byinshi kuruta uko byari biri imbere. Kandi abagore bamaze kubigaragaza muri iki gihugu cy'u Rwanda ko bashoboye.
Inosa yongera abaza ati kuzungura bituruka he? ndakeka hari buriya yibaza ati ni gukeka ariko bikomo byatangiye ryari mu muryango nyarwanda bikorwa gute ibintu nk'ibyo ariko rero guturuka no kuvuga icyo giye byakorwaga bite mu giye cyakera niko nibwira hari
mu giye cyakera n'abahungu bazunguraga nta mukobwa bazunguraga
yego
niko byari bimeze ndetse na mbere y'abakoloni niko byari bimeze na nyuma y'abakoloni niko byari bimeze amategeko yagiyeho ntabwo yigeze ahabwa na wa mugore uburenganzira icyo ni cyo kintu rero tugomba kuvuga ngo uyu munsi turacyagezweho kandi tunishimira
akabazo ka nyuma ka Innocent ngo abagore bahezwaga nande
abagore mu guhezwa kwabo byari bishingiye akenshi ku muco utaramu hari aho mu guheza umugore wasangaga bishingiye ku muco biva ngo naramukoye akwitwa akamera nk'aho ari igikoresho byari ibintu bishingiye ku muco ndetse no ku myumvire iri hasi iyo myumvire nyine yo mu muco itari myiza yo kumva ko umugore agomba kuba ari umuntu uje uzanavuye na rimwe abantu batarabyumva ko umugore aza ari kimwe n'umugabo mu rugo usanga bamwe hari ukimwita ngo ni umufasha akamwita nk'aho ari igifashisho yazanye kimufashaho umurimo we ni ukuza kungura umuryango ashatsemo nta kindi
yego
kubyara akungura wa muryango akawukorera n'ibindi nta bindi ibindi atabifiteho uburenganzira
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri Isanga turaganira ku muco n'amategeko yo kuzungura mu Rwanda mu Burundi babyita gutorana umutumirwa ni Maître Munyankindi Monique uhagarariye haguruka mu rwego rw'igihugu mu Rwanda kuri telefone turi kumwe na Ngoboka Jean-Claude we
Murao, Thomas Kamini.
Uraho neza, hitugusha ku ngingo.
Amahoro y'Imana abane namwe mwese.
Yego twese.
Yego ndabwo nko bisanzwe ndambasaderi
wa. Oya gusha ku ngingo uhora ubivuga. Yego uhora ubivuga gusha ku ngingo.
Mu murenge wa Gashanda bakoze ari kacyerwa.
Yego.
Mu mudugudu wa Rema ya mbere. Nkuko bisanzwe rero mbanje kubashimira mu kiganiro muri Isanga mutwakira na yombi kandi tukwasa gutanga ibitekerezo bikanyura bazi. Ese matwira bizwe rya Amerika muri rusange.
Yego gusha ku ngingo Jean Claude we.
Naye kana nzure ku ngingo ndashimira umuturwa mwatuzaniye nibyo koko ahanini usanga mu Rwanda ikibazo cy'izungu ni ikibazo gikunda kugora imiryango cyane muri rusange. Bitewe nuko usanga nk'ibi bihe twakiyemo nabaye batatana. Ugasanga noneho naho baziye rwose ugasanga basigaye babasaza ugasanga bari gushaka kubarya amasambu umuntu yavuga ngo nje kuzungura hari kwacu ugasanga rwose kugira ngo bashe kumwemerera ko ari we ugasanga biri kuri ugasanga bigiye mu manza cyane ikibazo gikunda kugaragara cyane mu bantu baba barasigaranye amasambu ugasanga izungura rigumije kuba ibibazo kubera kuterekana ibyangombwa byaba bimuranga uyu mwemeze koko nimba bari bafitanye isano n'uwo muryango ugasanga rero ni ikibazo cyane kigenda kigora mu manza ahanini usanga byanagiye mu nkiko ugasanga bari kuburana byerekeranye n'amasambu ugasanga nk'umuntu agwejeje nk'isambu rwose arakwihakanye burundu ugasanga ariko wenda twebwe ikintu dukora nk'inaha mu karere ka Ngoma nuko hari abantu baba bakuze bahari bo baraza bakavuga ati uyu mwana twari tumuzi yari uwanyu rwose nimumwihakanaho n'urwaho batakiri ariko twari tumuzi ni uwanyu mugomba kumuzungurira ibyase akabibona cyangwa ibya nyina ntabwo kumuheza ari byo ariko ugasanga kubera ko harimo abantu byabaye bagiye bakigaboza amasambu akumva kumuha biri buri bimuteye ikibazo ahubwo agasanga kumwihakana ariko ikintu dushimira rwose nkatwe urubyiruko ni uko abantu bakuze bagenda babidufashamo bakabasha kutwereka imiryango bakabasha no kutwereka aho amasambu yo kwa ba data yagarukiraga bakabasha kuturenganura naho batariho baturiye ujya kuzungura umuntu akakubwira ati reka simuzi
ye Jean Claude we
amahirwe ugira ni uko usanga hari abantu bakuze bakurenganura rwose tunaje n'amategeko adukurikirana akabasha kuturenganurira ibibazo dufite
n'urubyiruko. Jean Claude hina magambo hanyuma Maitre Munyankindi nawe agira icyo avuga kuri iyo ngingo y'abantu babura ibimenyetso by'umutungo wa bene wabo bagomba kuzungura. Hiniraho ngaho, urakoze.
Ikindi kibazo najya mubaze
ariko kagufi
sana ndanzura akandi kabazo, ese umuntu atarasezeranye imbere y'amategeko wenda akabyara nk'abana wenda nyina akajya kwitaba nk'Imana agasigara noneho umwana yakura akajya kuzungura ibyiwabo
uravuga kwa nyina asigaranye se gusa nyina yitabye Imana, umwana ashobora kujya kuzungura kwa nyina?
Nyina wenda nk'urugero nanze mama wawe ashobora nko gupfa wenda mama wawe atarigeza kujyana ahita niyo barakujyana ariko wajye iwanyu wa mama wawe
uravuga mama yarakubyariye hariya atabana na papa wawe noneho ukazahaguruka ukavuga uti jyewe nje mu muryango umbyara kwa papa none se ubwo urashaka kubaza aho umwana yazungura ni hehe, kuko wari wabanje kuvuga ngo ukomeze
nibyo navugaga nyine ese akenshi hari imbogamizi duhura nazo ukajyayo bakabanza bakagusisimba mu buyobozi ugakizwa na bwa buyobozi bakajya kurwanya nk'ibyo bizungura nuko byabanje guca mu manza ese nabo babishinzwe baduha nk'inzego z'ibanze bakazimanura mu midugudu cyangwa mu tugari zikajya zibasha gukurikirana ibyo bibazo, dore ko ari byo bibazo byiganje mu miryango cyane usanga arizo manza ziba mu nkiko zizungura z'ubutaka.
Urakoze Jean Claude we
namwe murakoze kandi by'umwihariko nshimiye na Rurwinda w'Ijabana nawe mu mwanya muramutuzanira kandi Thomas Kamendi urakoze n'abanyakiriye ku mirongo kugira ngo mbashe kuvugana nawe bari abakobwa babiri kabisa ndabakunda cyane nabo bakoze
Rurwinda we twamubuze sinzi ibyo yararangariyemo urakoze
buriya ni connexion z'i Kigali wenda ko zirajya gukemuka n'umusaza rwa Mucyenyiti narabakurikiranisha mu ndemanweri.
Urakoze Jean Claude
murakoze cyane Thomas Kamendi.
Maitre Munyankindi tubabarire twarondogoye nuko abantu rero batabona ibyangombwa ibyerekeranye n'ubuhamya bw'ababazi ubwo buhamya buhabwa agaciro mu nkiko
ikiriho. Iyo umuntu yavutse hari icyo yavuze nk'abana bavuka ku babyeyi umugore utarigeze asezerana cyangwa akabyara gutya abana buriya ubundi inama umugore nibabyaye yakagombye akimara kubyara mu gukora ku buryo se w'umwana amenyekana, kuko ntabwo umugore aba yamubyaye wenyine aba yamubyaye hamwe n'umugabo n'umugore, ariko ntabwo burya kuvuga ngo ubuhamya ntibubura. Yatanze urugero ko hari ibyo bakoresha bagakoresha abasaza bakuru babizi bavuga ati umwana turamuzi avuka kuri naka na naka, icyo gihe yagikorwa igikorwa ni uko wa mwana iyo se akiriho akaba ari umubyeyi ubyemera amukorera kwemera umwana utabyaye akamwemera na kumwana atabyaye abyani icyo twita acte de reconnaissance akamwemera nubwo atamubyaye muri mariage legale. Ikindi gishoboka nuko yabyanze wa mwana ashobora gusaba gutanga ikirego gisaba ko yemeza ko ari se. Abatanga bamwe nk'abo basaza bakuboko umusozi n'abandi babizi bakabyemeza akagira uburenganzira ku mukuru ku ruhande rwa se akazungura se ku ruhande rwe, ariko kubera yuko aba yaranditswe ari umwana w'umudamu w'uwo mugore abafite uburenganzira nubwo yaba yitabye Imana kuri uko yabyawe n'uwo mukobwa ko ajya guhagaranyira mu izungura ry'iwabo uburenganzira ntabwo buzwa. Ibyo byose ni ukumenya kuba kwandikisha abana. Ibyo bikemurwa no kwandikisha abana. Niba ubu ngubu ni ukuvuga ngo muri gahunda ya leta ndetse n'izindi miryango itegamiye kuri leta ibyo dufatanya dukomeza gukangurira yuko buri mwana wese uvutse yandikwe. Ubu nta mwana mu Rwanda ukivukwa kwa muganga atanditswe amara kuvuka agahita yinjira muri data minisiteri y'ubuzima ikamwinjiza muri data za bibiri mu buryo buri elekitoronike bihita bijya no mu mushinga w'irangamuntu. Ubu rero ni ikibazo kizakemuka. Niyo mpamvu navugaga ni u Rwanda rureberera ibyiza n'ibishobora gukemura ibibazo kugira ngo bitazongera kuba ibibazo mu Banyarwanda. Niba uri kwa muganga ukabyara umwana urahita bandika ngo yitwa naka mwene naka na naka. Iyi saha birakorwa mu Rwanda.
ariko se metre munyankindi
ije rero bigiyeyo
yego
ibyo unujya gufatiranga muntu uzaherwa iranga muri yawo nida muri mushinga y'indanga muntu babirimo
metre munyankindi nkiri muto yanabonaga abakobwa babyariri wabo bagatinya bagatinya kuvuga ababateye inda ku mpamvu zabo umwana akandikwa kuri sekuru
akandikwa kuri sekuru
ibyo ngibyo ubu ngubu bikozwe ntibyatera amakimbirane
byatera amakimbirane mu muryango niyo mpamvu umwana agomba kwandikwa ku mubyeyi wamubyaye ntago wambwira ngo nibajya kureba umukobwa yabyaye bagiye kumwandika kuri sekuru baramwanditse banditse izina rya se ngo ni banditse sekuru kandi ni na se wa nyina none se umukobwa yabyaranye na se
nicyo kibazo
urumva na by'amategeko aba yapfuye uba wanditse ubuhishe identite y'umuntu ariko niyo mpamvu mvuga ngo ibyo byose byashobwa byakorwaga icyo gihe kera ubu ntibigishoboka
ese ahubwo mu rwego rw'amategeko ubwo ntabwo ahari n'icyaha kiba cyarashaje ariko nta bantu bashobora kuregwa aho ngaho
kiba cyarashaje ariko umwana afite uburenganzira bwo ngiye gusaba ko ajya kwiranga mu kwidentifikasiyo ye iriyo umwirondoro we nyawo itegeko rya rindi rijyanye n'abantu ryagiyeho naryo muri 2016 rigaragaza ko umuntu afite uburenganzira bwo gukosoza umwirondoro we akagaragaza ibimenyetso umwirondoro we ugakosorwa
ariko rero bakoze sinzi nimba ari icyaha cyangwa se nimba ariko ni icyaha kubera ko biba byari binyuranyije n'amategeko yari ariho
kiba cyabaye icyaha ariko nyine ashatse yakirega akakita icyaha penali cyangwa akakiregera mu buryo bwo gusubizwa uburenganzira bwe ibyo ni ingero z'ibintu bikorwa n'ubwo se ubungubu birakorwa ugasanga umwana bamwanditse ku mubyeyi utari we akajya mu rukiko agasaba ko yandikwa ku mubyeyi uri we akanatanga n'ikirego akarega wa mubyeyi wamwandikije ku mubyeyi utari we izo ni dosiye zishobora kubaho kandi zinabaho tunafitiye na gihamya
bene icyo cyaha gisaza hashize imyaka ingahe
ntabwo umwirondoro w'umuntu buriye ntabwo gisaza ntabwo gisaza kuko n'uburenganzira bw'umuntu kugira umwirondoro we biri mu itegeko rishyashya
ubwo rero tuvuge nkanjye ndengeza imyaka 50 ntabwo ibyo ngiye kuvuga ni urugero gusa nitangira ntabwo ari byo ndengeza imyaka 50 iwacu banyandikishije muri ubwo buryo ubungubu ushobora guhaguruka nkagenda nkavuga nti ndakosoza icya mbere ndakosoza umwirondoro wanjye icya kabiri ndeze abankore ibyo ngibyo icyo kirego urukiko rwacyakira
ugaragaza ibimenyetso usaba gukosora umwirondoro wawe
abumva rero bumve
rwose itegeko rya 2016 ryerekeye abantu n'umuryango hari uburyo byateganyije uburyo umuntu akosoza umwirondoro we iyo wanditswe nabi cyangwa yanditse harimo amakosa mu myandiko ry'umwirondoro we
ijwi rya Amerika
abanyarwanda amategeko y'u Rwanda ndetse na leta y'u Rwanda uritekerereza abanyarwanda amategeko abereye kugira ngo abantu babashe kugira uburenganzira kuko ushobora gusanga uyu mwanya bakwandikiye ku mubyeyi utari we ukavutswa uburenganzira ku mubyeyi wawe kandi ahari
ntuzungure ku mubyeyi wawe ntuzungure naho wanditse
abandi wahazungura hazungura kubera ko handitse ariko ukazungura wenda nk'uruhande rumwe ukwanditse kuri sogokuru wawe
yego
undi witwa Minyoko ni mushiki wawe
yego
ubwo se nyina nyoko uzamuzungura nyine nawe na muzajyana hamwe nyoko azungure ubwo uzazungura kuri sekuru sogokuru wawe
uzungure no ku mutungo
no kuri nyoko gusa ariko wenda bari kugira nyoko yarakubyaye ahandi yarakubyaye ahandi kandi aho hashuba ufite uburenganzira bwo kwazungura wari kuzungura n'ubundi nyoko uruhande rw'iwabo ukongera ukajya no kuzungura no kwa se kwa so wakubyaye hari uburenganzira umuntu aba avutswa
ababyeyi rero nabo bakwiye kwirinda gukora bene ayo makosa radiyo ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na Maitre Munyankindi Monique uhagarariye haguruka mu rwego rw'igihugu. Kuri telefone turi kumwe na Bikorimana. Bikorimana we? Akabazo kawe?
Ikibazo cyane.
Vugira muri telefone neza.
Ikibazo mfite. Niyo umuntu umugabane kwa aho yabyawe.
Vugira muri telefone neza, ntabwo isohoka neza di.
Ndavuga. Iyo umuntu aho umugabane ahantu avuka nko kwa se.
Yego.
Kandi afite no kwa nyina.
Yego.
Ubwo yarabyawe, ubwo nyine ubwo akajya kugabana kwa mukase aho se yarahari. Bakaba baramuhaye umugabane, yemerewe kugaruka akavuga ngo inzu yashakiwemo n'undi mugore nayo nibamuheho umugabane.
Ubwo ngubwo Bikorima. Bikorimana
asobanura ikibazo cye neza.
Yego. Bikorimana
umuntu wi
ubwo urashaka kuvuga umuntu abyawe n'umupapa ufite undi mugore. Noneho agiye kuvuga ati ndashaka kuri iyi nzu mubamo ya papa ari kwa mukase.
Kandi baramuhaye n'undi mugabane tuvuge w'isambu
kwa nyina.
Aho ngaho kwa se n'ubwo
aho ngaho kwa se
baramuhaye undi mugabane.
Ubwo none urashaka kuvuga afite uburenganzira ku nzu no ku bindi bintu? Reka Maitre Munyankindi gusubiza.
Afite ngo uburenganzira ku ruhande azunguye ku ruhande ngo ise abonye umugabane kuri se.
Yego.
Sicyo yavuze?
Mu by'ukuri Maitre yavuze ati umwana azunguye kwa se abonye umurage we w'ibindi bintu. Ariko noneho no ku nzu se abamo abanamo na mukase wa mwana, umwana afite uburenganzira kuri iyo nzu?
Afite uburenganzira kuri 50% ya se, afite 50% isa afite kuri
iyo nzu
wa mutungo hari.
Kuko na inzu nayo iri mu mutungo usanzwe.
Inzu nayo iri mu mutungo umugabo afatanyije n'umugore.
Kandi
umwe afiteho n'ubango wa mwana wavutse hanze, azaza ahurire n'abana bandi bavuka ku mugore w'isezerano ku ruhande rwa se. Ku ruhande rwa mukase ho ntazinjiramo kuri 50% ku ruhande rwa mukase. Ariko ku ruhande rwa se ibyo ibyitwa ngo ni umutungo wa se wose muri 50% azajya agendanamo n'abana bavuka kuri wa mugore wundi wa se.
Mu magambo make yatuvuge, ubwo nyine umwana yabonye irage rye ku bindi bintu, noneho no ku nzu tuvuge ifite agaciro ka 50,000,000, ni ukuvuga ko se ayifiteho uburenganzira kuri 25,000,000 nizo umwana yinjiramo zonyine.
Nijya kuzungurwa ya nzu nawe azagiramo uburenganzira
kuri za 25,000,000 gusa.
Ushobora guhabwa irage ariko bitavuze ngo mwizungura na ibindi wa wundi miri uguhaye irage akavuga ntabwo yigeze ateganya wa mutungo wundi usigaye kuzagira, uzongera ugaruka no muri wa wundi yaraguhaye imbere. Nta nubwo ari ni ukuvuga ngo irage ryo rifite ubwo byo naryo itegeko riteganya risobanura uko rikorwa. Ubu ngubu umugabo ababyeyi bashobora gukora irage, igisobanuro cy'irage ni igikorwa mbonezamategeko kigirwa n'umwe mu bo kireba, gishobora gusezwa kandi kigakorwa muri bumwe mu buryo buteganywa n'itegeko. Aho umuntu agenda amaherekezo y'ibintu byo igihe azaba atakiriho, uraga yikuraho ibintu nta kiguzi, uraga akabyegukana ari uko uragapfuye. Nuvuga ngo irage nta nubwo irage nta nubwo ubyegukana umuntu akiriho, ubyegukana ariko nyirabyo yitabye Imana.
Ndibwira yuko Bikorimana asobanukiwe ahari. Ni ukuvuga umwana mu magambo make afite uburenganzira ku mutungo wa se wose. Mu magambo make
ashobora kuraga umutungo, ashobora kuraga igice cyangwa umutungo we wose hakurikije ibiteganywa n'iri tegeko, atarenze iby'itegeko riteganya. Uburyo umuntu aba ariho ariko akagenda amerekezo y'umutungo w'igihe azaba atakiriho kugira ngo bizagende neza. Kuko umutungo ni umugabo n'umugore, nta byaba inyungu umwana atagira akagira, ariko iyo akora irage hari ibyo asiga kugira ngo abazungura bazabigireho uburenganzira.
Ese iri tegeko haraho riteganya bya bindi byo mu muco hari umuntu ugeze kuvuga ibyo umuco witwa Pacific ndetse na Innocent yigeze kubigarukaho kera hari byo bitaga ingarigari iritegeko hari ikintu gisa n'ingarigari riteganya
nta kibamo iteko ryo Rwanda rishya nta ingarigari ribamo nta ngarigari ribamo nkuvuga ngo iyo umubyeyi yitabye Imana wa mutungu yungurwa na wa wundi ufite uburenganzira babandi ijana ku ijana nta ngarigari ikibaho mu itegeko ry'u Rwanda.
Hanyuma ingarigari tugerageje gusobanurira abantu ahari batasobanukirwa neza, ingarigari cyari igice cy'umutungo w'umuryango wabaguraho ngaho gisigaraho ngaho
umugenewe indushyi z'abakobwa bazaba barayushye iyo bashatse
bashaka bakaruhana bakagaruka iwabo niho rero
bakagaruka iwabo n'ibyo byabaga icyo cyabaga ari ingarigari yari icyo
bakamuha
cyangwa abakobwa batagize amahirwe bagumye iwabo ariko ubu mubyeyi iyo yitabye Imana hakaba hari abana b'abakobwa bakiriwe baba n'abashingiwe n'abandi bose bafite uburenganzira kuba mutungo ku buryo bungana
muri iki gihe niko bimeze. Hanyuma nanone ku ngarigari twibukiranyije nubwo umukobwa yaruha atarashatse cyangwa se agashaka akaza kugaruka iwabo ibyo gushaka bimunaniye yajyaga yafataga igice cy'ingarigari ariko ntabwo abaga ari umutungo we. Ni ukuvuga abana yabyaraga tuvuge ntabwo babaga bifiteho uburenganzira
cyabaga aho ngaho ari ukumutunga gusa kumugaburira
ariko anikorera yego
anikorera nyine bakamuha n'akarima bakamuha ka karima k'ubushyi ahinga.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubwo rero noneho ni ukuvuga iby'umuco abantu bari bafitiye impungenge bamwe na bamwe ndizera yuko bagenda basobanukirwa ko itegeko nta muco ryishe mu by'ukuri kuko nimba umuntu yavutse afite uburenganzira hari umuntu wigeze kuvuga numva atumva ukuntu umukobwa ya agomba kuzungura kwase hanyuma nashatse kumubwira ntariko se nka ufite umwana w'umukobwa ufite umwana umwe w'umukobwa cyangwa se ufite abana b'abakobwa gusa urumva wakora ugakora hanyuma wapfa ibintu byawe abana bawe kuko ari abakobwa gusa ntibabigireho uruhare. Nashatse kumubwira icyo ngicyo ndifata hari icyo wakivugaho
nyine nawe n'umurugero ari we wabikoreye akabikorera yabyara abana b'abakobwa hanyuma yamara kwitaba Imana umugore ntabifiteho uburenganzira abana be ntibabifiteho uburenganzira umuco ngo kugira ngo twishe umuco ese ubwo urumva yaba yarakuriye iki kugira ngo bitunge abandi cyangwa yakoraga kugira ngo umuryango we uzabeho neza igihe azaba atakiriho mu mashaziro yawo
yego
iri tegeko ry'izungura ryaje rije gukemura bya bibazo bikomoka ku muco ni nayo mpamvu abantu bagomba kumenya itegeko ryo mu 1999 ndetse n'irya 2016 ryaje ririhindura ririya rikarivanaho rikagajya itegeko rijyanye n'igihe mu gukemura ibibazo byakomokaga ku muco byatumaga umugore atagira uburenganzira ku mutungo. Icyo nicyo kintu cya mbere itegeko ryagiyeho.
Hanyuma buriya se twavuze yego ko umuco wari mu mitwe y'abantu mu myumvire y'abantu mu maraso y'abantu y'abanyarwanda bya bindi byo by'uburinganire bw'umugabo n'umugore hamwe na hamwe bigenda bitera utuntu tw'ingorane iri tegeko ryo ntabwo nta tuntu tw'ingorane ryazanye tuvuge ngo umunyarwanda yihanukire ngo ngo umugore wanjye arasuzugura ngo kubera ko dufite ibintu twese tubisangiye ngo ntabibaho ibyo ngibyo
bibaho ari nayo mpamvu tugomba gukomeza itegeko riraza hakabaho abaryumva ko rije rikemura ibibazo hakaba n'abumva yuko rije kumva yuko bagiye gusuzugurwa n'abagore abagabo bamwe ariko ari nayo mpamvu tugomba gukomeza guteza imbere uburinganire hagati y'umugabo n'umugore ndetse n'umusore n'umukobwa twigisha tugaragaza ko ibiriho ari bituma bose bagira uburenganzira bugana imbere y'amategeko dukomeza no kwegera abaturage ndetse dufatanyije n'izindi nzego mu kumenya ibibazo biri mu miryango biterwa n'abantu bagifite bya bisigisigi by'umuco ndetse harimo n'abandi babana batarasezeranye avuga ati n'isezerano umutungo urahita ubuwe atarahita bugiraho uburenganzira
atangira asuzugura
ajarajari kandi ibyo byose ntibakamenye ko biza bikomeza bitera amakimbirane mu miryango kubera ko utashatse gukora ibigomba gukorwa
kandi aribyo bisubiye
niyo mpamvu inshingano y'umuryango twebwe umuryango waguruka nubwo tuvuga dukora ubuvugizi ngo hajye amategeko anoze tugafatanya n'izindi nzego ariko dukomeza kwigisha mu baturage tukora ubukangurambaga kugira ngo amategeko yageriyeho amenyekane kandi afashe abanyarwanda muri rusange mu gukemura ibibazo bihari mu miryango ari nayo mpamvu usanga kenshi banatugana niyo banagize ibibazo byo mu izunguro batugana kandi bikanakemuka
yego
ndetse na wa mugore utarasezeranye ko nabikubwiye rya tegeko rwanyu hoterwa ashingiye ku gitsina rimuha uburenganzira kuri kimwe cya kabiri nubwo atasezeranye kubera ko aba yarakoreye wa mutungo amategeko y'u Rwanda agenda ajyaho kugira ngo akemure ibibazo bihari
dusigaranye nk'iminota ibiri gusa hari umuntu nibwira yuko agiye kudusoreza iki kiganiro utegereje kuri telefone tumuha akajambo kagufi noneho uducira umwanzuro yitwa Christiane Christiane we
Alu
akabazo kawe yego akabazo kawe
muraho neza Thomas
muraho urakomeye gusha ku ngingo dusigaranye gahe gato
ego nanti ndashigikiye icyumviro cy'uko bo banganisha umukobwa n'umuhungu ego
urakoze cyane
sawa
metre ducira umwanzuro rero kuri iki kiganiro muri isanga cy'uyu munsi
murakoze twebwe turishimira nk'umuryango haguruka ibikorwa tumaze gukora ndetse mu bijyanye n'aya mategeko agenda avugururwa ndetse n'ibyo dukora mu gufasha abagore kugera ku burenganzira bwabo twagiye dukora ibikorwa byinshi mu bijyanye no kubahagararira ndetse no kubaha inama twagiye dutanga inama nyinshi kuva mu mwaka wa 2010 kugera mu mwaka wa 2015 hari imibare ifatika twagezeho abagira inama zishingiye ku mategeko ni abantu 16,637 ndetse abo twunganiye mu nkiko ni abantu 647 ababuraniwe mu nkiko 2,304 ibi muri rusange ishusho y'abagore bari bafite intege nkeya haguruka yabafashije mu myaka 5 ishize ariko muri uyu mwaka ibyo tumaze kugeraho tumaze gufasha abo muri mwaka wa 2018 nabwo tumaze gufasha abagore 25 tubasha kuregera izungura kugira ngo bagire uburenganzira
amafaranga muyakuraho imete kwari menshi
amafaranga ni menshi ariko kubera ko umuryango waguruka twimakaje umuco wo gukorera bushake mu banyamuryango ku buryo niyo tugize amahirwe tubona umufatanyabikorwa wemera kugira icyo aha wa mwavoka wiyemerere wa munyamategeko wemeye kujya kumwunganira kugira ngo abone kitari igihembo ahubwo kitwa kinka ari cyo kumufasha muri ako kazi ariko tugira abafatanyabikorwa bajya badufasha muri ibyo bikorwa tukabasha kufasha abagore b'indege nkeya babujije uburenganzira bwabo
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda twaganiraga na Maitre Munyankindi Monique ahagarariye umuryango uharanira uburenganzira bw'umugore n'ubw'umwana haguruka mu rwego rw'igihugu cy'u Rwanda Maitre Munyankindi ndagushimiye cyane
murakoze cyane kuba mwamaye kanya muri iki kiganiro kandi tuzakomeza dufatanye kugira ngo tumenyekanishe amategeko abanyarwanda bumve icyiza cy'itegeko ry'izungura ndetse n'andi mategeko abereye abanyarwanda
tuzajya tubiyambaza rwose urakarama
murakoze murakarama namwe
Nshuti z'Ijwi rya Amerika rero twaganiraga ku byo kuzungura mu Rwanda mu Kirundi babyita gutorana nibyo rero twaganiraga na Maitre Munyankindi Monique mwese rero uko mungana mureke mbashimire rwose mukanya mu masogonda makeya na makuru avunaguye nongere mbashimire uko mwitabiriye iki kiganiro nabo tutashoboye guha ijambo nakagaruka murakarama
mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika.